jande joni tari min tawi sappo e joyi studio kala ngu habaruji e fulfulde. Hande habaruji e fulfulde nder koye mum no tawa himɓe hono fawar joni jinggono ɓiɓɓe leydi ka en ndu gaɗi haala muɗum en Kenya on nanan ko ɗum woni tan en nan difa hawrine mawnde wonde no waɗe dow filo durdugol e Boko Haram no woni e hoore mum ñalade ittande dow filo piyol callali kañude duniyaare waɗi nde ɗo ñalade batu mum Niger du waɗi ɗum fa handen tawa yewtere men pindinal studio kala ngu e dow silliman leyɗe tubakoɓe wiyeten Europe kam woni ko fuɗɗa illu altinaire nde ɗum ndu no woni e hoore muɗum kodi jañalle mon Soumane Amadou jangantaw habaruji ɗiɗo ni yerno mbirmi on ni dental hono fawar jondi pelle jingonoje ɓiɓɓe leydi gaɗi Kenya andinore muɗum en nokku to fa nde suudu to fawar jondi kondanni hawrinde golloɓe leydi Niger wiyeten CNT ɓe kaali e dow filla ko dartono leydi ndi wonno yaara wakkati mo kalte e ndan har filla arzuku muɗum kañu e ƴoñal mum e jonde ɓiɓɓe adamaɓe dow muɗum tawadu kondani ɓe kaali dow filla jande lekkol nde enda no wonno yaara gamacie mahamadou laatiɗo goto e maɓɓe o haali o holli o wi hitande hikka dow filla jande hitande e ndan nde notaki ko yimɓe gono tewta dow muɗum.
C'est une situation déplorable.
Hunde non ko metti sanne gam horejo leydi on hojino aadi kono wattan cede nder filla jande cede ko leydi ndin gollirta kanon ko watta nder jande duuɗa jande nimɓe fuu no andi ko hitande hikkande wartirama ɓolum gomnanti du no yiɗi wiyede ko jangama fa woɗi tawi du ko nimɓe fuu andi hano ko darta do hembre ko janga ɓurta pecce sappo e joyi seni du ɓuurayi pecce sappo e joyi ko janga fuu hitande nden wartirama ɓolum wodi du ndo ƴamu hawjiɓe horeɓe jande ɓe fuu ɓe kalana on gonga te gonnati kay no yiɗi koatta tawe wi'ama jande waɗi fa woɗi le hitande nde tawi du lebbi ɗiɗi kuɓɗi jangaka ndenne bafe cere heɓaka ɗum ne woni bone o
gamace mahammadou kettino noni ndene wakkati mo gongu mahammad antani noddimo caggal majju ele andinore worre nde ɓe kolli wiide ke hono eɓe nodda yaade e keddi himɓe maɓɓe assé garo o enɗan gam batte mburto gara ɓe gaɗa yaadu mette ɓe kolla mettorgal maɓɓe altinaire nde enɗan ni wonno ko fawar joni hawrinde mawde fuɗɗatto enɗan difa dow filla ko darto durdugol e Boko Haram gam batte walde sukaɓe ummatore to jahanata e Boko Haram on enɗan naadu kondan natnoɓe wartani koye mumen ɓe enɗan darnoto ko tawi garti e himɓe garti e koreji muɗum en gaɗa golleɗi koye muɗum en nafooji ɗum waddi ko himɓe hewɓe gadi potti to enɗan jo en ande mawɗe mawɗe sanne nder majjum waddi ko fawar joni bandimi tarnan fude ahmed o noddi to enɗan mbiteɗo mbarkatu mahamat laatiɗo jangguino noon e ndan l'école mawɗo mo marwa leydi cameron dow téléphone nani ko haalanima
hana filla no waɗe ko hakkilloji himɓe tottitake laabi bomɓe ɓe tan min gonmiɗen gaɗa min gaɗi du filla kulle kewɗe misali filla moƴƴinol ɓurnan himɓe tawaɓe nder nokkuje ɗe bonondaji ɗi fuu gaɗa min kaali dow no wona no waɗe nder leyɗe kewɗe dow laabi wartirde hakkillo fukkingo e moƴƴinol ɓurnan himɓe gam leyɗe no ceedi misali kamaru filla mum no feerodiri e filla leydi niger e nigeria ndenne no hani neɗɗo fuu hettinano bandum gam ɓeydo nden ƴeewa no waɗira nder leydi mum hawrine de no nafan leydi cameroun sanne
calle kawruɗe ko waɗi hon ko wiyete couroage ɗumon faamotoɓe ndaara faweɓe duniyaru wonɓe tande agadas kayndu konɗa gaɗi batu batu odu konɗa dartana filla ko darta hono subaka woni ko batu o waɗa ɗum dartana filla hono fawar jondu konɗan ni jooɗa kaalen dow filla golloɓe tawaɓe ele fawar jo couroage on endan caggal majjo du konnan ni dow ballaga ɓe jiɗi ɓe gaɗa yaade yimɓe dilla wamɓe leyɗe e leyɗe tokkiroɓe agadas ko wawi walditede dow muɗum ɗum waddini ko mbiteɗo asise turawa laatiɗo goto e fawarjo ndi hono horeɓe kuraruji enda mo agadas nani ko a haalani bandimi illunto enda agadas
dans le cadre de la migration
les filles dilambe nder leyde no wodi golle de nago mabbe ko fedde CICR wonno wadda wodi du fande farde nago fedde croix rouge de leyde france kan woni no wadda ballaga mudu no wodi sarusi biteedo RLF kanko du o wanana mo wadda ballaga makko far kokko diral habaru hedde dilambe leyde yaade leyde be e koreji mu e ndeni dum boyi jomu hebay habaru koreji mu fu nde wala bawdi be wawi wallude dum kattabe hebi habaru koreji mu ndeni du neddo halkunom fedde croix rouge den no filoito jomun andina koreji mo deni jomun no mayno manen halkunom fu be kaban habaru den ka golle gonat no gade de fa walla ni be nino quarti burdi dilor wala lem yeru no fedde croix rouge den wonno golliran
selon les principes de la croix rouge
non wontiri horejo leydi france keso cubaado nyalaade nyande en o hooji horejo gouvernement keso kanko du konda o watti dum o wiete fawarjo ni edouard philippe latido wonna duubi chapanne e jeegon edouard philippe en nanno lati jodo keno fawarjo du konda ni hono no lati maire et député fu nenne ne ka tonna wuro tenga avre latin kany won natrigo leydi france ciagal majju du konda ni kanko horejo gouvernement keso mo france en da o wadi no der duubi gondu konda ni o mo jodino to wiete areva ciagal mudun no wadde ko faande leydi Niger kandu kono himmun ngodi ko kaldo majum sabu grain kanyum woni hono fedde leydi Niger ndaro fila hono do ko ndarto no kulantari ko nandi e mudum Ousmane Djibo goto e mabbe biete Lopez o haali do fila ko be ji wakati mo gongu mamad dantani landimo.
Lamu leydi France wayleta ko sabu ibe godi lawol mabbe gol be tokki dum do nafa mabbe no enen kay goni eden torron hana ko ndarta lamu meden e ngala lawol gotol moyno fu e lawol lamu mudu no de lamake kaden du kalitoden ano enen goni hore dum do duno wadani leydi France sanne wodu kasin France na beydan naferade mo gallami do kessono amma wala fu bayle gadoje dermu kanu horejo gouvernement on neddo no bowdo gollande be anduto lawol lamu leydi France Allah ne e ko domra dum leydi France no hani jalo
et la France doit gagner
wakari mo kalti woni kanko hono horeji gouvernement leydi France keso o jojjini gouvernement makko e nder majjo no tawa hono gonnodo ministre kawji denago leydi mitel Jean Yves Le Drian wadama ministre kawji filla ko ndarta muraduji leyde yasin e fahane du kondani filla Europe ciagal majjo no nokku makko to enen dum wonno ministre kawji nodo filla denago debbo gono ko wattata mitel madame Sylvie Goulard latir kanyum du kondani hono neddo latir kan du kondan kan hawjoto du filla ko ndarta keddi to segeji France gonno golla inter leyde duniyaru leydi Niger yarno kero leydi duniyaaru waɗirni do filla ko ndarto ñalaande ɗo sappo e jeɗɗi lewru mai ñalaande ittanan do filla piyol callal e ley duniya callal du konnan do fiyol mum do filla jamani gollitirɗe muɗum leydi Niger no tawa ele leyɗe latino gollitirɗe jamani ɗe enda yarno Niger Telecom wontir ni enda fa keɓen paamen fa wa directeur to endan ni mo maradi Niger Telecom e mbiyeteɗo Lawali Ibrahim o haali do filla ko ndarto hono o wi kamɓe kulle ɗe fuu ɓe gassiniɗe ɓe kettini.
Le problème, on est saturé. On a une sortie.
Sa donna mumin gondi ni woni kulle de e duudirimi boggi internet tati hawjum min tawda boggol burto tongol nyemay fa leydi Burkina bene e gongol tokkirowol maradi nata Nigeria do boggi di himbe nawtortobe internet duududi sanne joni ngam hebude mosola internet miden don miden tefa jokkude boggol amingo tawagol arlit e boggol jehol leydi Algeria go boggol latingol sembe internet mun no mawni sanne yaade lebbi didi de Allah jabi tawa mosola hebake gan doñame min kebi are kessego demin gattata gam beydude sembe internet
permettre à ce que l'internet soit rapide
no wonter service sa rusi kawji do fille durgal to ena gender don won do fawar joni choggu do ko yafi yafi nyamri jawdi fuddira e le balde de gam batte waltude durobe tabe to ena heba ko be tori immina jawdi mo hebandi fejja hikka gomnati leydi Niger neldi ko to tonuji ujunere to ena gender botoru kiloji chapande joydu du wonan solne kebe jetato den wurdo enda gam waltude durobe enda Isiaka Isiaku Abdou lati kam directeur kawji do fille durgal to enda gender nani ko haldo fille majju wakari mo Ali Keita Badi min landimo
o sortir donc de la campagne
donc witingu gudubu ujunaji didi e sappo e jegon yaade ujunaji didi e sappo e jeddingu region mozender hebi sadorma raspike doran nyamdu dabbaji ko watta tonuji milioji didi e ujunaji amre dun du yottata ko bafe cere ko tawa nder region mozender fadu dun hebane mosala gomnati e wallobe ngaddi balla gamato durobe den nyamdu dabbaji waddandu du botor dobu alkamari budi kame jetati sonnete dobu kobade dun du budi ujunere sonnete wodi watta dande e horebe be fu commune fu na yarane kom amma ni communeuji deutete nyamale di jarantake dum fu fanimbe wura go yaade durobe pama toy o sadorma wonno jua
ki responsable donc cette situation
non wonter batudo tewtande durgol e demal leydi Niger mballaga fuddama e lukenya sappo e jeego warde hande sappo je lewru me do en galdo nyemey ɗum ɗo kono e dow filla ko darto wakkati tawi ɗen oyna noon ko tawi ballagaji gaɗama yaade durgol e ndemal e leydi Niger. Himɓe garɓe hawri ɓen tawa himɓe golloɓe dow filla ndemal e durgol ɓe leydi Niger hawtade e fawar joni himɓe bankiji e waddoɓe ballagaji muɗum en yaade e kullantareje ley golle teɗeɗen enɗan. Ton enɗan bandimi Moussa Mamman Dawi yeyi toon kandu fotto e batu mabɓe enɗa se o yewde mbiteɗo Amadou Denji haalanimo ɗum woni koɓe gaɗi e ley batu o.
Men nodda himɓe bankiji fuu wonɓe ɗo nder Niger kay ɓe nangana durgol e demal ɗum ko woodi. Kamɓe bankiji ɓe ngala eɓe nanga eɓe ngoodi hujjaji ɗiɓe kokkata, remoɓe bo ngala e keɓa ñamade kamɓe bo e woodi hujjaji ɗi goni e kokka. Kan waɗi men gi to tunde kowa e woodi hujja mum ɗum hawra ɗum waɗa hawrine nde balɗe ɗiɗi kowa holla deydey ɗum ko woni e wanni um ɗum ko woni e middi um ngam wawata laatago wiye a bankiji men sayni nangana commerçant en jaha ko ƴowa maaro leydi yaasi gadda jaha ko ƴowa kosele poudre gadda jaha ko ƴowa enen ɗo ko mbaweten waɗugo ɗo e hoore men tawe bankiji ne kokka ceede ɗum ado leyɗe yaasi ɗe ɗum wadda. Kenen bankiji ɗi kaani nangana durooɓe e remoɓe tawe ɗum ko gonɗe eɗen naforo eɗen ñaama tawe ɗo gonɗe eɗen gaɗa ɗum.
Nan wontiri caggal muɗum ene andina dow filla pirto ɓalli no tawa hon dogginoɓe kekeji ɓe leydi Niger yeyinto enen Benin. Caggal mum du konna dow filla tewton coupe mawɗo mo Afrique ley eno lato balɓe pelle potorɗe ɓuraduɗi sappo e jeɗɗi leydi Niger menan tawata e nan nannino habaru on worti.
Ɓe gonana joyo ɓiɓɓe leydi Niger natoyɓe dogginol veloji Benin. Ɓe ɓiɓɓe leydi Niger keɓi kuppuji tati, arande fuu ɓe keɓi kuppu yettore dow yidde golle ɗen. Nden biteɗo Jibril Hassan hoorejo dogginoɓe ɓen heɓi darja hakkunde save e paraku kiloji mum hemre e capanɗe jeegom e joyi. Mohamed Alassan kando heɓoyi darja mawɗo hakkunde boykon e wida kiloji mum hemre e sappo e joyi. Caggal muɗum noon kanko latoyi joyaɓo Portonovo kotonu kiloji mum capanɗe jeetati. Abdul Aziz Nikema ɓi leydi Burkina kam yi daɗo dogginoɓe ɓen fuu. Le jeɗɗiji ɗiɗi ƴaɓɓiɗe ɗe fedde dogginoɓe kekeji yehino ton endan togo dogginol veloji. Ɓe keɓan jamako ton ka non sukaɓe ɓe Yusuf Suley ɓeydi wawde golle mu'en. Neɗɗo leydi Côte d'Ivoire biteɗo Isaka Cisse kam heɓoyi jamaku e dogginol ngol. Farlatol waldu fedde latoɓe bal Niger ɓe ɓurayi duuɓi sappo e jeɗɗi wonɓe ne tawa e tewtol kuppu mawɗo mo Afrika ɓe kiidi Angola hecci kegal dey ɓe jalodiray moye non fuu ɗiɗi watti. Jango du ɓe lattodiran eɓe maali latinoɓe kamɓen henno jamaku arande. Kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum.
Yewtere men hannde ndaara filla silmal leyɗe woɗeɓe leyɗe Europe ko laati hannde nde endan no woni e ley ñalaɗe muɗum illu altinere won ko fuɗɗa ɗo endan ni nokku to fawar joni suudu taariki ndu leydi France wiyeten CCFN Jean Rouge. Ndennene kadi kono leyɗe joyi jeeɗ leyɗe Europe tawa hen Français Allemagne e ko nanndi e muɗum en goni ko fotti ɗon endan. Ndennene kadi du e dow laaw gotol ngol endan batu o endan Français woni ko holli silma muɗum e maɓɓitol muɗum waddi ko fa hannde bandimin Diallo Mariama kenda yewdi e mbiteɗo Olivia Marceau laatiɗo goto e hooreɓe ono CCFN nanndi ko haalanimo.
L'idée c'est de laisser aux coopérations étrangères
ko hiɗa woni hokkude pelle leyɗe tubakoɓe balliroje himɓe tawaɗe ɗo ñame laawol hollude silmamu en ɓurɗo woɗude. Leyɗe jeegom pelle mu en cuɓa fedde leydi Faransi fuɗɗira kenga ɓe kulli silma maɓɓe indiraɗo jaamu. Nden leydi jamus Belgique Italie Espagne et Luxembourg kolla silmaji mu en. Leydi Luxembourg kam kay oye warde Niger jom fuu ambassade maɓɓe wonano firte e laawol ngol fotai waɗuɓe silmaji ɗi gara. Amma ko hiɗa woni leydi fuu holla silmamu jamma fuu silma goto wattete. Silmaji gom hana hikka gaɗa no woodi gaɗaɗi rawani keɓuɗi barjariji mawɗi. Misali silma kenga o heɓino barjari kolloyteɗo Alkamisa mo leydi Espagne on du heɓana barjariji joyi hitani duuɓi ubinaji ɗiɗi e sappo e jeegom ton Espagne. Ndenne ɗum laawol hollude silmaji leyɗe tubakoɓe lubbi. Silma mo leydi France indiraɗo jaango Cyril John e Melanie Laurent gaɗimo o waɗa gam hollude no tokkire ko mosole hisinde duniyaru heɓake. Misali durwi didde tenere battitol bakaji saɗornam mo leyɗe gonno ji'a dow laabi démocratie. Jande waɗuɓe silma o pilake leyɗe ɗuɗɗe misali Danemark and Angleterre Faransi gam hi'ude no waɗe ko ɗo yaade duuɓi woronja no duniyaru ndu hisinirte to radji
ifa.
Ɗo ɗo won ko habaru yimɓe fulfulde sey tilli sey mi eela joom kamɓe leydi hewtina en jaango habaru nantoɗo enna studio kalango. Assalamu aleykum mbalete jam waali.